go a brother, uncle walk a mother, sin a good Ali a papa, I go a brother, uncle walk a mother, sin a good
sina nguvu tena, sina nguvu tena ya kusema. Najipa moyo bado mapema, iko siku nitakumiliki vyema. Changamoto mingi lakini kubwa ni you. In out kwenye moyo naona deep you. Umekaa tulivu ni viwango vya juu. Solo bila kuu, wakisema hatuendani kwa nina huu. Love iko true on a true color. Milango iko wazi siti kitanda lala. Ukisema unitafune ni sawa. Siwezi kukimbia sina mbawa. Kupambana na wewe sina power. Tambua koti la babu alikosi chawa.
No one, no one, no one like lion,
like lion.
No one, no one, no one like lion,
like lion.
Sina nguvu tena ya kuwa simba ni mkali. Ona, sina nguvu tena ya kuwa simba ni mkali.
Ni mkali,
yeah. Aliua papa, akaua brother, uncle waka mother, sina nguvu tena. Aliua papa, akaua brother, uncle waka mother, sina nguvu tena.
Nifanye vile unataka, hata kwenye matata. Shida nitasakata, rumba. Na tutatumia kaniki zipata. Bumba, mapito na yapita. Nunda, oh, sina tena nguvu. Sina tagu babu. Twende moja 101, niguse nyavu. Na kuona mashaka, na kuona masekeka. Na kupenda mpaka na isi navuka mipaka. Ukisema unitafune ni sawa. Siwezi kukimbia sina mbawa. Kupambana na wewe sina power. Tambua koti ya babu alikosi chawa.
No one, no one, no one like lion,
like lion.
No one, no one, no one like lion,
like lion.
Sina nguvu tena ya kuwa simba ni mkali. Sina nguvu tena ya kuwa simba ni mkali. Uncle walk a mother, sina nguvu tena. Aliua papa, akaua brother. Uncle walk a mother, sina nguvu tena.
Jinana, it's the best city.